Hey yo, Q. Man, this guy made a career imitating 50 Cent and singing an old tune. Let's try that ish, man. You never know, we might make a hit song. Don't be mad, Tito. It's the law. Humble rapper, what up, man? Lufa, I see you. Sabuka Music.
Nakuzidi utundu, utundu. Wepesi ama freestyle, uweze nipata. Nakuzidi utundu, utundu. Wepesi ama freestyle, uweze nipata.
Una uwezo sifuri, bashize. Mina uwezo freestyle, mfano mzuri ni hii verse. Mina uwezo sifuri, wa Westbrook. Rap nguli na hii, siyo hata my best look. I been a warrior before KD. I know you worry now, messing with the real MC. Singizia freestyle, daftali la vesi. MC me humanisha na kugaia salio la vesi. Mia mara kira mara bidhaa kibiashara. Mixtape, EP, album, masihara. Believe you me, wala sina catch me online. Gmail, wakazi wavina, I got the power. Michael Guinness on the mic, you saw.
Word.
I ain't talking Bill Gates. Lyrics got horsepower, engineer V8. Only power you got in the series, your 50. Need the power, my bullet power. Iranda when it cartoon rapper, aka Power Ranger 2. Colorful clown rapper, daily unajichekesha kama karafu ya Zanzibar mi daily na kinukisha. This is chess, not checkers. Na ukidhani hii ni diss song, ha, na kucheka. This is a victory song, it's vivid, we strong. Back to regular schedule programming like the TV's on.
Nakuzidi utundu, utundu. Wepesi ama freestyle, uweze nipata. Nakuzidi utundu, utundu. Wepesi ama freestyle, uweze nipata.
Oh yeah, it's song, man. Come on, man. Uje ma vipi babu? Eti jama, uje ma nadangaya kiyo siku kwamba na freestyle, okay. Kune radio, kune Twitter, kune distrack. He keep saying Esther, Asira, Ali, Mamde, Mary Charlie. How is that a freestyle, man? That's just written raps on a fan mazoezi. Kiufupi anyways. Kaangalia kama vini vyoviongea radio ni mekujo kufurudia kune wimbo wangu ule wa kwanza na hata uwa pili. You know what I mean? It's different stuff, man. Jama needs to chill out, how see you? I'm fresh off tour, man. Bado no chovu, sinjua tena sikupanda ndege ni panda zuberi. Kisesa, you know what I mean? I'm humble, you know? Yeah, man, amani sana kwa wana, Wanyamongo, aka Mongo, Sirari, Tarime, Mgumu, you know what I mean? Kanda maalumu hiyo, eh? Bariadi, Ramadi, Shinyanka, Kahama, Buzwagi, eh? Kakola, Bulian Hulu, you know what I'm saying? Busisi nini, mepanda di pantoni mkwani. Man, Geita, what up, Mwanza? Hii hapa ni Zilnas part 2. Au taita Zil Rapper, aka Utundu. Sababu nimemzidi ujamaa, you know what I mean? Come on, man, you need to chill out, man. Shout out to all the real niggas in Sala Sala. Konga, stand up. Holla. Yeah. Yo, beware on the Kisimani album, baby. Bakora. Hapa wakazi tu. Nabebo na biti. Oh, nimezama.
Moyo, kwa nini?
Yeah, kila siku.